waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Bannaanbaxyo rabshada wata ayaa ka qarxay tan iyo intii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Bannaanbaxayaal ayaa Maraykanka safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Beyruud ee waddanka Libnaan isku soo urursaday, halkaana ay isa soo dhoobeen iyaga oo lulayay calamada Falastiin, dhinaca kaleetana dab qabadsiiyey calanka Maraykanka. Milayska ayaa bannaanbaxayaashaasi kala caydhiyey iyaga oo u adeegsanayay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo sidoo kale tuubooyinka biyaha xoogga u gana, iyada oo halkaasina sawaxan badan laga maqlayay. Donald Trump aqoonsiga uu Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil ayaa kicisay bannaanbaxyo iyo sidoo kaleeta iska horyimaadyo ka qarxay deegaanka Falastiiniyiinta, iyadoo jirtay waddamo badan inay dad badani ka bannaanbaxeen, iyadoo waddamadaasina ay ka mid yihiin Indonesia iyo sidoo kaleeta Masar iyo Morocco. Afar Falastiiniyiin ayaa ilaa iyo haatan dhimatay iyada oo lala xidhiidhiyey gantaaladii marinka Gaza lagu soo ganay ee Israa'iil lala beegsanayay, iyada oo askari Israa'iil ah oo ka tirsanaa ilaalada Qudus uu xaalad xun oo dhaawacana ku sugan yahay kadib markii uu nin Falastiin ah oo mindi geliyey. Dhinaca kale, jaaliyadda Falastiin Australia ayaa iyagu ka walaacsan dadkooda haatan ku sugan meelaha qalalaasooyinku ay haatan ka dhacayaan. Ku-xigaha shabakadda u ololeynta Falastiin Australia Basim Dali ayaa u sheegay s b s in ay aad indhaha ugu hayaan waxa ka socda dhinacyadaasi.
We keep phoning home and making sure everybody is all right. We glued to the TV and to the internet to get news.
Xidhiirka telefoonka ayaan wadnaa ee waddankii aanu la yeelanayno, waana hubsanaa in qof waliba uu nabad qabo. Waxaanu ku sii jeednaa TV-ga iyo internetka si aan u helo warar. Waxaase muhiima in taas la ogaado waqtiga ay warbaahintu danaynayso, sababuhuna ay tahay dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey ee dhacay rabshadooyinka ay haddaba gumaysigu shacabka Falastiin ku hayaan ayaana taa keentay. Waddamada badankood ayaa iyagu ku adkaysanaya in bariga magaalada Qudus oo Israa'iil ay qaadatay kadib markii ay ku qabsatay dagaalkii 1967 in xaaladeeda wadaxaajooda labageesooda lagu soo gabagabeeyo. Dhankeeda, Israa'iil ayaa aaminsan in Qudus ay tahay caasimadeeda, balse Falastiiniyiinta ayaa iyagu rumaysan in bariga Qudus inay tahay caasimadooda mustaqbalka marka ay madax bannaanida helaan. Dhanka Australia, wasiiradda arrimaha dibadda Julia Bishop ayaa sheegtay in xukuumadda Malcolm Turnbull ayna u rari doonin safaaraddeeda magaalada Qudus, iyadoo sheegtay in Australia ay aaminsan tahay xalka labada dowladood. Dhankeeda, Muna Abu Zalaf ahna gabadha Falastiiniyada oo dhanka xeerarka caalamiga ah wax ka barata, si iska wax u qabso ahna uga hawlgasha Falastiin Action Group, ayaa tiri xukuumadda Australia waa in ay ka hadashaa Donald Trump waxa uu ku dhaqaaqay. Dhankiisa, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isagu kadib kulan uu magaalada Paris kula qaatay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa yidhi wadaxaajoodka Falastiin iyo Israa'iil marnaba ma guulaysan doonaan haddii ayna Falastiin Qudus u aqoonsanin caasimadda Israa'iil. Madaxweynaha Faransiiska ayaa isagu u sheegay Netanyahu in uu rabo in uu doonayo wadaxaajoodka labada dhinac iyagu istaagsanaa in uu dhaqaajiyo. Dhankiisa, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu isagu taageersan yahay xalka labada dowladood, isagoo intaasi ku daray wixii hadda ka horreeyay inuu dareensanaa in maamulka Trump ay hor u socod wadaan oo dhanka nabadda u jihaysan.
Kushner and others were very strongly involved in dialogue with the Palestinians and Israelis, and there was some hope that it would be possible. I'm not saying it will happen, but there was a hope that it would be possible to finally bring this.
Kushner iyo kuwa kale ayaa si xoog leh Falastiin iyo Israa'iil ba wadaxaajood oo la galeen, waxaana jiray rajooyin qaar muujinaya suurtagalnimada in arrintaasi la gaari karo. ma dhahayo, ayuu yidhi, way dhici, balse waxaa jiray rajo in ay suuragal tahay in ugu dambayn xal loo helo colaadan foosha xun ee Israa'iil iyo Falastiin u dhexaysa. Waxaan filayaa, ayuu yidhi, go'aankii Arbacada la qaatay in uu khatar ku yahay in xal dhexdhexaad labada dhinac u noqda in la isugu yimaado. Haddii xaalku saa uu noqdo, buu yidhi, waa wax laga xumaado, maxaa yeelay, buu yidhi, waxaa muhiima in xal loo helo qalalaasahan. Aniga ra'yigayga, waxaa lagama maarmaana in la helo xalka labada dowladood, balse waxaa muhiima in qalalaasahan xal loo helo, ayuu yidhi xogayaha guud ee qaramada midoobay. dhankiisa madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin ayaa ku dhawaaqay inuusan la kulmi doonin ku-xigaha madaxweynaha Maraykanka Mike Pence markii uu yimaado Bariga Dhexe. Aqalka Cad ayaa war uu ka soo saaray arrintaasi. Go'aanka uu Cabaas ku gaaray inuusan la kulmin madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa waxa uu ku tilmaamay Aqalka Cad in arrintaasi ay tahay mid nasiib darro ah.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. booqo sbs.com.au/somali.